Kachakudumu vyashi Yesu kutyaisafwa luno pamenso ya bamwane te kwangala iyo lesabwale pususho mweo chili chonse kutya chita nangula chinga moneko kufina kumenso ya mundunse limo kutya pokefi kwa twanga wafipanga kalubi nangufye vana valume vakashi kuti paise mfwa ichili chonse ichinga chinga ukupususho mweo alatema vile temene farao Israeli apusuke mweo alatema vyonse kanshi nangu muntu imwe nangu la muntu pakutifye womfwe Bakutifye bomfwe na tilesa imwelesa alatema vyonse 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 mwe kanji nangu muntu wine imwe nangu muntu bakutifye bomfwe bomfwe
Afwile nolu pyaliwa na kumyambo Nebuga dineza alile chani miaka chine lubali Bandu vale isumpu loku imona vale sana bo Lelo le sangai kele pofye bambinga tabasambirile pochimo Ala chenje la muni na we uchinchintilo mulimo wakwalesa Kupitilo kukanya bakashaba na basungwa banchito kuya mupepa Ala kakulimuna ukapofulanga saulo Wilai kata kufya mushilo ukatobolu pinga uza Alatema fyose Fyose Nangufeni mumushi Chawa mabika pwechirilo Kutabashia kuchalichi Wonfwe mbila Na boba pusuke Lesani lesa bane Lesani lesa Mapange yesu te yakwe Chenjela mune Tachisaka miko kulila kobe Wewa mwishiva mune Naishiva tawa nenuke Na bambiva la sambiri lako Imweleza Alatema fionse Alatema fionse Kanshi nangu mundu Imwe nangu la mundu Pakutifye womfwe Bakutifye womfwe Na tilesa Imweleza Alatema vyonse 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 mwe Kanshi nangu mundu wine Imwe nangu mundu Bakutifye womfwe Womfwe
Adventmusicclass.com